goddess. Hey, yo, T, that come hold me waist. Boy, better handle this bad girl craze.
Rosary. Me mkato nesa letani. Sometime you dani atani lilaniwa. Vitu mina speed tough maniwa. Na hii na nail it manicure. Nasikiza wakibonga batabo langasi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3. Ama Jordan me. Ama you and me. Mbaka kileleni. Hey, umenipa kinda kosaje kuingia kwako. Hey, umeribaya watch la kosaje time yako. When you can tell na kosaje vibe yako. Na vile nimekunyoa basi mindo baba yako. Naipiga ni kaime ni kosea. Unaifinya nangangana kutosea. Nika pinga hamona ipima. Pima, pima, nangangana pinya.
Chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, chapa kipo. Chapa kipopo, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
And this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine fine. If you ask me, every time is kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face, feed me the ding dong. Ayo, T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. Better know that. Let her out, give me more. Come, give me more. Give me more, give me more, and come let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. Ah. Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo, chapa kipo, po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo, chapa kipo. Wewe ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Kama nikupe suga basi mindo ni tedari. Vice versa basi wendo nite mami. Uliza my ex wangu wanajua ni long story. Nika bigi haka tosange kwa pori.
Gimme that, gimme that, gimme that. Thing too sweet, take that, timmy that. When you get you, I want more of that.
Wait, how do you say do me in your language?
Unisha wapi baby, ulitaka kam hivi. Nako hada nasema kam easy. Nimidumu za zati nitafika lini. Nizo eze gali kamina bigia zizi.
Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Naipiga ni kaime ni kosea. Unaifinya nangangana kutosea. Nikapienga, hamuna ipima. Pima, pima, nangangana kutosea.
Nakupa kichuro inapenda. Wamekufa kipa na defender. Sipotia goli umetaka. This thing too good, make a boy sing.